sirike sena ye ya kugamba to sirika kubanga mukama wali ensozi ezo zola bati nene biwonfu byola bati biwaba bisobola era yogera lelo tito sirika
Wally.